سمي الله لمن حمدا ربنا لك الحمد.
Program yati ziweza chisilamu ti kalindi Sheikh Omar Jaafar Jawala.
سمي الله لمن حمدا ربنا لك الحمد.
Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tikutero kuti pambuyo potokoza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikufunira zabwino mbendera yachoonadi, mbendera yachongoko, mbendera ya petu. Abwana athu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okondedwa anga omvera kwina kuli konse komamuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abwana athu sallallahu alayhi wa sallam akuti illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Walakin afiyataka awsa'un li. Akuti Allah zimene ndikukomana nazozi ngati sizi kuchokera munkwiyo wanu pa ine ndiye sindi kusamala komanso sindi kudandaula chifukwa ndikudziwa kuti chitetezo chanu ndi zabwino zanu ndi zambiri pa ine akuti chitetezo chaka Allah subhanahu wa ta'ala ndi zambiri zabwino akuti zimene zozo ndi zochuluka pa iyeyo mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Ndiye tukutero kuti inde sanga chitire mwina abwana athu sallallahu alaihi wasallam akudziwa momwanga lankhulire ndi Allah subhanahu wa ta'ala pomupempha kuti amuchepetsere mazunzo akupempha kwa bwana wake Allah subhanahu wa ta'ala ndi adabu komanso ndule muwaukulu kwambiri ndiye iyeyo akulengeza kuti sakusamala ndipo sakudandaula kuzunzidwa munjira yake Allah subhanahu wa ta'ala kapena kuti fisabili la. Basi nthawi yomwe yonso akulengeza kuti akufunisisa kwambiri chitetezo chaka Allah subhanahu wa ta'ala. Akuti chitetezo chichokere kwa iyeyo Allah subhanahu wa ta'ala kupita kwa mtumiki wake. Akudziwa abwana athu sallallahu alaihi wasallam kuti Allah nduwo sintha nyengo. Pomwe akapolo nduwo yalutsa, akapolo nduwo yalutsa. Anthu nduwo yalutsa kwambiri. Amatha kumafika pomalumbira nkhani zakuti iwowo alibe nazo chiyani, alibe nazo umboni. Basi yeyu mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam pamalo ngati apa sakubwerera mbuyo, sakubwerera mbuyo sallallahu alaihi wasallam chifukwa apapa malo ngati awa nthawi ngati iyi ndi nthawi yovuta zedi yoti mpaka na kudandaula munthu kumudandaula Allah subhanahu wa ta'ala kuti bwanji sakumumvera, bwanji sakumuteteza. Sikuti mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam sakudziwa zimenezi, ai akudziwa, koma zomwe zikufotokoza za mumtima mwake ndi duwa ndi pempho kumupempha Allah subhanahu wa ta'ala modzichepetsa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Akunena kuti bwanji wokondedwa wathu omvera, akunena kuti Allahumma ilaika ashku dhafa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbil mustadhafin wa anta rabbi ila man taqilni. Akuti Allah kwa inu uyo ndikudandaula kufoka kwa mphamvu zanga, kuchepa kwa njira ndi maplani anga, ndikufoka kwanga pamaso pa anthu. Inu achifundo choposa aliyense. Inu Allah ndiye bwana omphofa zonse kapena kuti anthu ofoka onse, opanda mphamvu onse. Inu uyo ndi bwana wanga Allah, mukundisira mmanja mwandani ineyo kwa munthu wapatali kapena kapena kwa mdani kuti mwamupatsa ulamuliro pa ine. Basi tu izizi ngati sizi kuchokera munkwiyo wanu pa ine, basi ine sindi kusamala kungoti chitetezo ndi chipulumutso chanu Allah pa ine ndicha chikulu kwambiri kapena kuti ndichopambana kwambiri, duwa yovuta kwambiri kuchokera kwa iwo wa bwana athu sallallahu alaihi wasallam kumudandaulira Allah subhanahu wa ta'ala. Koma funso okondedwa athu omvera ndiroti ndikudzipereka kotani kumeneku kumwe adali nako mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam padawa yake imeneyi yoyitanira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Alibe mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam china chili chonse chopeza chapano pa dziko la pansi chomwe chikumulimbikitsa kuti yeyu azipitirirabe pitirirabe patsogolo okondedwa athu omvera. Inu kukakamira konseku, inu kukakamira konseku mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam komanso kulimba ntima konseku okondedwa athu omvera ndikudzipereka konseku komwe adali nako mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Basi adamuona anthu akubwerera kuchokera ku At-Taif kufika ku Makka aliwosa taya mtima sallallahu alaihi wasallam kapena wogonja sallallahu alaihi wasallam koma ali ndi moraro yapa mwamba kwambiri ali ndi chisangalalo ndi wodzipereka kupitiliza ntchito ya Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nchufukwa chake tukumuona mtumiku watu sallallahu alaihi wasallam akukadzipereka kumitundu ya anthu ndi kumidzi yawo okondedwa anthu omvera. Tsiku lina kumabani Hanifa, tsiku lina kumabani Amir, choncho mtundu pambuyo pa mtundu akuauza anthu onsewo kuti inni rasulullahi ilaikum ya amurukum antabudu wala tushiriku bihi shay'a wa antakhlau bima taabuduna min dunihi min hadhihi al-awthan. Akuti ine ndine mtumiki wa Mulungu kwa inu. Ndipo yeye Allahu subhanahu wa ta'ala akukula mulani inuyo kuti mumpembeze ndipo musampatikize ndi zinthu zina ndi kuti musiye kupembeza mafano anuwa. Koma monse mumitundu ya anthu momwe yeye mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ankadutsa mkuti Abu Lahab ankamutsatira kumauza anthu kuti musamumvere inu, musamumvere ameneyu, musamvere china chilichonse akutengerani kuchisocherero. Mukuona ukondedwa anthu omvera munthu uja amene ankamuuza mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam kuti basi panopa ndaganiza zakuti ndizikuteteza iweyo mwakuti mwakuti kwa adani ako chiyani chiyani, lero nduyu mtumiki sallallahu alaihi wasallam akuyenda mitundu ya anthu kumauza kumaitanira anthu kuchipembedzo yeyo Abu Lahab akudusa sumomo kumauza anthu kuti musamvera amene akutengerani kuchisocherero. Basi anthu adamuona mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ali munyengu za mazunzo zonga izo kondedwa anthu omvera. Koma akukana mgwirizano wina uli wonse ndi adani yake, akukana kugulitsa chipembedzo cha Chisilamu ndi mtengo wa dziko lapansi, adakana kugulitsa Chisilamu ndi chuma komanso ufumu ndi ulemerero wa pa dziko lapansi. Ngakhale malonjezano chabe, ngakhale malonjezano chabe, sizimagwira ntchito kwa iyeyu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Monga nthawi ndi nyengo yovuta ngati imeneyi, adakadzichita introduce yeka kumtundu wa mabani Amir bunu Swaswa, ndipo adakhala nawo pansi kumeneko ndikumala nkhulana nawo zokhudza Allahu subhanahu wa ta'ala, ndikumawerengera anthu akumenekoko mawu a Mulungu wathu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndi anthu aja adachita bwanji okondedwa anthu omvera, adamufusa mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam kuti ukuona bwanji ngati ife titalonjezana nawe zoima nawe limodzi. Ndipo Allahu subhanahu wa ta'ala ndikukukweza pamwamba pa umwe wasemphana nawo mwanthu wako, kodi ifeyo tidzapeza mwayi wolamulira pambuyo pa iwe? Koma adayankha mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam kunena kuti al-amru lillahi yadhauhu haithu yasha, akuti musandifunse za ufumu ndi utsogoleri ine. Utsogoleri ndi wake Allahu subhanahu wa ta'ala, ama uyika kapena kuti kuupereka pomwe wafuna iye mwini Allahu subhanahu wa ta'ala. Kutanthauza kuti ma revolution amene timamva dziko lapansi kulimbana limbana ndi kukokana kokana zimakhala chifukwa chakuti sitidziwa kapena kuti sitidamve mawu a mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam wonena kuti al-amru lillah yadhauhu haithu yasha, akuti utsogoleri ndi ulamuliro ndi wa Allah, ndipo amaupereka ndi kuuyika pamene iyeyu wafuna. Atamva zimenezi anthu a mtundu wa mabani Amir bunu Swaswa adangomuuza kuti ngati ziri choncho, ngati ziri choncho, la hajata lana bi amrek, akuti ifeyo ngati ziri choncho zomwe wabweretsazo tilibe nazo ntchito. Ndiye adapitiliza bwana athu sallallahu alaihi wasallam kufufuza anthu okhulupirira omwe sangagulitse chikhulupiriro chawo ndi mtengo ochipa, omwe sangagulitse chikhulupiriro chawo ndi zofuna za dziko lapansi, ndi zofuna za dziko lapansi. Ndipo adamuona anthu yeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam atamukhulupirira anthu ochepa kwambiri, koma ngakhala anali ochepa omutsatirawo, koma nkapeza mwayiwo chitonthozo ndi kukhala limodzi komanso kuyanjana. Pambuyo pota adagwirizana makuraishi zokhaulitsa anthu a mtundu wawo omwe adakhulupirira mwa mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam, basi mwadzidzidzi mavuto adatsika pa Asilamu ngati dzombe. Ndipo mamushirikini palibe mtundu wa mavuto komanso ntundu wa machimo omwe iwowo sada chite almushirikini. Ndiye pano pakuchitika zodzidzimutsa zomwe sizimayembekezeredwa. Pakuchitika zodzidzimutsa zomwe sizimayembekezeredwa. Abwana athu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulamula anthu awo zamsamuko kuti apite ku Alhabasha kapena kuti ku Abyssinia ena nkumati Ethiopia ndi Eritrea pakali pano okondedwa athu omvera. Ndipo atsala yekha mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam okumana ndi mavuto. Koma chifukwa chiyani yeyu sallallahu alaihi wasallam sakusamuka nawo? Chifukwa chiyani sakusamuka nawo? Chifukwa chiyani sakusamuka kuti akafalitse mawu wa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala kudziko lina oti Allah ndi bwana wazolengedwa zonse osati makufaru kuraishi woka ai? Kapena so chifukwa chiyani sakwasiya anthu mbali mwake sallallahu alaihi wasallam? Oti kwasiya mbali mwake sallallahu alaihi wasallam pali phindu lotsimikizika okondedwa athu omvera. Tikunena izi chifukwa chakuti kupezeka kwa anthu amene waokhulupirirawa ku Makka kutha kwako pa anthu ena amene anali wofoka koma amayandikira yandikira mtima wawo kulandira chipembedzo chimenecho okondedwa athu omvera. Komanso mugulu la silamu amene wawo amene akwalamula kuti asamukewa muliso chiwerengero osati chochepa cha omwe akuchokera ku mabanja wolemekezeka. Mitundu ya mphamvu kwambiri ndiyo dziwa nkhondo okondedwa athu omvera. Monga mwachitsanzo kuma Bani Umayya kuna Lachi na Uthmani bunu Affan, Amr bunu Saidi bunu Al-Aswi, komanso Khalid bunu Saidi bunu Al-Aswi. Komanso kugulu la mabani Asad ndiko mwa kuchokera Az-Zubair bunu Al-Awwam wal Aswad bunu Naufal ndi Yazid bunu Zumwa komanso Amr bunu Umayya. Na konso kugulu la mabani Zuhura ndiko mwa kuchokera Abdurrahman bunu Auf wa Amir bunu Abi Waqqas wa Malik bunu Uhayb wa Mutlib bunu Azhar. Ndi alipo apapa magulu ndi mitundu yomwe mabanja awo sangapirire nthawi ya itali kuti azikhaulitsa azibale awo. Ndiye koma iyeyu mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam chomwe akwatumizira kutali anthu ngati amene wawa ndi chiyani? Chingakhale chiyani? Mmalumongo okhala nawo pafupi wokondedwa athu omvera kuti azilimbikitsana nawo anthu amene wawa, komanso kuti akhale chiyambi cha mphamvu zake iyeyu sallallahu alaihi wasallam. Basi dziwani wokondedwa athu omvera kuti pamenepa ndipomwe pagona kudabwitsa kwa amuna amene wawa sallallahu alaihi wasallam. Sakufuna fitina kapena kuti zisokonezo, ndipo sakufuna songondo ya pachiweniweni wokondedwa athu omvera, ngakhale kuti mwina pata ukhala chiyembekezo china chache choti mkupulumutsidwa wokondedwa athu omvera. Ndikuti pamenepa ndipomwe pakuoneka umunthu wake yeyu sallallahu alaihi wasallam ndi chifundo chake yeyu sallallahu alaihi wasallam chachikulu. Iyeyu sakufuna kuti anthu azizunzika chifukwa cha iyeyu sallallahu alaihi wasallam, ngakhale kuti akudziwa sallallahu alaihi wasallam kuti sacrifice ndi kudzipereka ndi custom kapena kuti msonkho wa jihadi wokondedwa athu omvera ina iliyonse. Komanso sacrifice ndi msonkho wa kuitanira kwina kulikonse wokondedwa athu omvera. Koma kuona kuti sacrifice iyenera kuperekedwa nthawi yomwe palibe kuchitira mwina koma kuchita sacrifice wokondedwa athu omvera. Koma sinanga apa njira yopewera mazunzo ilipo, ndiye ndi bwino kuti asilamu atenge njira yopewera mazunzo omwe ndi msamuko wa ku Ethiopia wokondedwa athu omvera. Koma nanga ndi chifukwa chiyani iyeyu sakusamuka nawo sallallahu alaihi wasallam? Chifukwa chake ndichoti iyeyu sadala mulidwe zosamukazo wokondedwa athu omvera ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Malo ake mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam ndi kumaka basi pakali pano nthaka ya mafano wokondedwa athu omvera. Iyeyo akhala akukumbatira dzina lake Allahu subhanahu wa ta'ala, ndipo akhala akulandirabe mazunzo popanda kukhumudwa komanso kutaya mtima. Zilibe vuto makamaka poona kuti wozuzidwayo ndiye mwini sallallahu alaihi wasallam osati awo ofoka omwe akhulupirira ndi kumutsatira. Sakudandaula sallallahu alaihi wasallam atikuti ngati atazunzidwa iyeyu mwini osakhala wolemekezeka omwe amutsatira sallallahu alaihi wasallam. Ndipo ngati alipo amene akudziwa munthu olimba mtima ndi wodzipereka ofanana ndi mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam kapena womposa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam, atibweretsere patsogolopa. Tibweretsereni ngati mukumudziwa munthu wolimba mtima ndi wodzipereka ndi wosaopa oposa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Chabwino ngakhale wongofanana naye sallallahu alaihi wasallam. Iyi ndi mitunda ina okondedwa athu omvera yomwe sangayifikire koma olemekezekawo ndi wotsogolawo ndi wosankhidwawo mwa aneneri a Mulungu Allahu subhanahu wa taala. Kungoti munthu kapena kuti umunthu ndi mtumiki kapena kuti utumiki zakomana mwa iyeyu mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukomana kopanda chofanizira, kukomana kopanda chofanizira. Ndipo anthu omwe adali ndi vuto ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam, sikuti adali ndi vuto ndi umunthu wake sallallahu alaihi wasallam, ayi ndithu. Komanso sikuti adaliso ndi vuto pakulemekezeka kwake sallallahu alaihi wasallam, ayi ndithu. Komanso sadali ndi vuto ndi kuyera kwa thupi kwake kwa iyeyu mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi mtima wake sallallahu alaihi wasallam, ayi ndithu. Ndithudi Allah amene ndi mwini kudziwa pomwanga ike utumiki wake, basi utumiki adausankhira munthu woyenera ndipo adamuyeretsa mapeto kusowa dontho losonyeza okondedwa athu omvera, kuyera kwa pamwamba, kuyera kodalirika okondedwa athu omvera. Koma ngakhale zinali choncho, anthu adamumva mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam akuwaletsa kuti asamamuchemerere iyeyu ndi kumulemekeza kwambiri modutsa muyezo. Ankaletsa ngakhale kuyima nthawi yomwe iyeyu akubwera sallallahu alaihi wasallam. Ankauza kunena kuti la yakumu kama yakumu al-ajim yuadhimu baadhuhum baadha, akuti musamayime, musamayime ngati momwe amayimira anthu enawa omwe amakonda kulemekezana lemekezana kwambiri mopyola mu Yesu. Ndipo dzuwa lidachita kadamsana tsiku lina okondedwa athu omvera lomwe adamwalira mwana wake wa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam amene ali Ibrahim. Ndipo adayamba kulankhula asilamu kunena kuti kadamsana wachitika chifukwa chakudandaula ndi imfa ya mwana wa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Ndipo mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam adafulumira kutsutsiratu zimenezi, adafulumira kutsutsiratu, adakwera pa mimbari yake sallallahu alaihi wasallam na anena kuti inna shamsa wal qamar ayatani min ayati llah la yanhasifani limauti ahadin wala lihayati. Abwana athu sallallahu alaihi wasallam akuti ayi ndithu kadamsana uyu ndi chisonyezo muzisonyezo zake Allahu subhanahu wa taala. Ndipo sizimachitika chifukwa cha imfa kapena kuti chifukwa cha moyo wa munthu wina wache. Pajatu musaiwale okondedwa anga omvera, musaiwale kuti pajatu iyeyu mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam ndiye al-amin wodalirika mu nzeru za anthu ake, ndiye ayenera kwauza zoona zenizeni anthu ake osati kumango uchemereredwa, ayi ndithu. Ankadziwa bwino iwowo abwana athu sallallahu alaihi wasallam kuti ntchito yawo yayikulu kwambiri ndiko kusintha moyo wa munthu. Ndipo iyeyu si mtumiki kumakufaru kuraishi woka, ayi. Komanso sikuti iyeyu ndi mtumiki kuma Arabu sikoka, ayiso. Bali rasulullahi ila nasi kafa, koma iyeyu ndi mtumiki wa Allah kwa anthu onse. Allah adamutsegula masomphenya ake sallallahu alaihi wasallam kuchokera patali. Ndipo adaona ndi maso ake tsogolo la chipembedzo chomwe ankasangalatsa nacho anthu ake. Komanso moyo wa chipembedzo chimene chichi wokhazikika omwe chidzakhale mpaka na Allahu subhanahu wa taala pomwe adzathetse dziko lino lapansi. Koma ngakhale zinthu zinali choncho, sadaone sallallahu alaihi wasallam mwa iye mwini kaya mu chipembedzo chake, ngakhale pa chipambano chake kapena success yake yomwe ilibe chofanizira okondedwa athu omvera pano pa dziko lapansi. Koma amangoona njerwa pa building okondedwa athu omvera, ankaona njerwa imodzi yomwe yamalizitsa nyumba kapena kuti mpanda. Ndipo munthu wopambanayu sallallahu alaihi wasallam adayima ndi kulengeza poyera kunena kuti fanizo la ine ndi fanizo la aneneri omwe adalipo ine ndisanabwere, tili ngati munthu yemwe wamanga nyumba ndipo wamanga ndi kukongoletsa bwino kungopatula kuti wasiya malo wokwanira njerwa imodzi pakona. Ndiye anthu nkumazungulira nyumbayo, nkumayisirira kwambiri nyumba ija, ndipo nkumanena kuti halla udhu yati hadhihi labina fa ana tilka labina wa ana khatamu nabiyin. Akuti sindiye apapa pakadaikidwa njerwa, anthu akuti pamene popo nkumala nkula pambuyo pozungulira nyumba ija nkupeza kuti malo ena pangotsala malo angono kwambiri wokwanira njerwa imodzi, anthu nkumala nkula kuti sindiye apapa pakadaikidwa njerwa. Ndiye akunena abwana athu sallallahu alaihi wasallam kuti ineyo ndi njerwa yomaliza, ine ndi mtumiki wotsiriza. moyo wonse womwe wakhala sallallahu alaihi wasallam jihadi yonse ija nduka tswiri wonsewu ulemerero wonsewu ndi kuyera konseku kupambana konseku success yonsei yomwe chipembezo chake chidapambana pa moyo wake komanso chipambano chomwe ankachidziwa kale ndi chomwe chidzabwere kutsogolo zonseza kuti sichili chonse kwa yeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam koma njero yomaliza pa building akuti zango khala ngati njero imodzi yomaliza pa nyumba yolimba ndi yokongola ndipo nenayu ndi wolengeza zimenezi nkukhala iye mwini sallallahu alaihi wasallam ndipo nkumatsimikiza za zimenezi basi kulengeza kumeneku kuli ngati kutsindika za mfundo mufundo za uneneri wake kuti sadayenere kubisa sallallahu alaihi wasallam chifukwa kudzichepesa ngakhale linali khalidwe limodzi mmakhalidwe ake a iyeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam makhalidwe ake okhazikika koma ulemerero wake sallallahu alaihi wasallam udafika pena pake pokhala chisonyezo pachokha basa ameneyu ndiye mphunzitsi wa anthu ameneyu ndiye mtumiki womaliza kumeneku ndiko kuwala komwe adaona anthu akukhala nawo pakati pawo ngati munthu ndipo kumeneku ndiko kuwala komwe adaona anthu pambuyo poti iye mwini wapita sallallahu alaihi wasallam monga choona ndi chikumbutso ndipo zonse zomwe talongosola za iye sallallahu alaihi wasallam sizinali china chilichonse koma kuwala komwe adatsatira ndipo si kanthu inu koma Muhammad mtumiki wa Allah amene Allah adamusonkhanitsira ma dreams woona ndi ulemerero wa mumtima womwe udalemekeza moyo wake ndi kulemekeza maranki ake au munthu wokondedwa athu womvera kungota anali ndi chikhalidwe chapamwamba kwambiri sallallahu alaihi wasallam sindikudziwa kuti ngakhale kulankhula ankalankhula bwanji sallallahu alaihi wasallam ukadaulo wake polankhula unali wotani sallallahu alaihi wasallam basi saka nachitira mwina zaimul muaradha wa aduu tharawat leader of opposition mtsogoleri wotsutsa komanso mdani wa chuma Abu Dharr al-Ghifariyu koma kukadzipereka kuma kufaru kuraishi kuti akamenyedwe koma bola akalengeze kuti iyeyu akuikira umboni kuti palibe wopembedzedwa mwachoonadi koma mulungu mmodzi yekha Allah ndipo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki wake komanso kaporo wa Allah subhanahu wa ta'ala akuti naimta sabahan ya akhal arab Aba Dharr akuti kwalonjera bwana athu sallallahu alaihi wasallam akuti mmawa wabwino mchimwene wanga wa cha arabu ndipo bwana athu sallallahu alaihi wasallam akudzamula ndira kuti wa alaika salamu ya akhahu akuti mtendere ukhale pa iwe mchimwene wanga malandiridwe akadala amenewa wokondedwa athu omvera abwana athu sallallahu alaihi wasallam akuchokera ku At-Taif akupezana ndi Addas ndipo akumufunsa kuti umachokera kuti mnyamata ndipo akuyankha Addas kuti ineyo ndikuchokera ku Nainawa kapena kuti ku Nineve akuti oh kwawo kwa mchimwene wanga Yunus bin Matta sindikudziwa kuti pamene pa Addas achita bwanji Addas akubwera muso abubunu Umair atavala zovala zongambika pamaso pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam akulira kwambiri sallallahu alaihi wasallam ataona izi ataona maonekedwe a muso abubunu Umair akuti ndikulumbira kuti mnyamatayu anali mwana alirenji kwawo ku Makka kwawo kwa iyeyu ndikuolemera kwambiri koma adasiya zonsezo kumbuyo koma adasankha Allahu subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki wake akuti hawinu alaikum inna ummi kanat ta'kulu al-qadida fi Makka akuti upezeni mtima musandiope ndipo musandiremekeze kwambiri ndithudi mai anga ankadya nyama yofutsa ku Makka anthu akufika kumene ndi maganizo okakoma na ndi chimfumu chimtsogoleri cha chisilamu koma akumva mtsogoleri akuwalandira ndi mawu ake amenewa onena kuti khazikani pansi mitima yanu musandiope mai anga ankadya nyama yofutsa ku Makka angamve bwanji mmitima mwawo inu alendo angamve bwanji akuti ana nabiyya la kadhib ana ibn Abdul Muttalib akuti ine ndine mtumiki ndipo sibodza ine ndi mwana wa mamuna wa Abdul Muttalib nkhani zovuta kwambiri nkhani zomeretsa imvi khanda wokondedwa athu omvera akuti inna wallahi ya ammu la nuwalli hadha al-amra ahadan yas'alu au ahadan yahrisu alayhi iwe mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam kuma zingakhale zoona kuti ankolo wako Ali Abbas akuthandiza kwambiri iweyo pa ntchito imene ya dawa. Ndipo pano maudindo mboma lako achuluka kwambiri maudindo. Ndipo akuapeza ndi anthu wamba omwe. Ndiye ankolo wako akukudandaulira iweyo kuti wapatseko udindo. Wagawireko ka udindo akakhaleko governor akwina kwake. Ndiye ukunena kuti chani ukuyankha kuti bwanji iweyo. Akuti inna wallahi ya amu. La nuwalli hadha al-amra ahadan yasalu au ahadan yahrisu alayhi. Ayi ndithu ndikulumbira ankolo kuti wallahi sindingapereke udindo kwa munthu amene wachita kuupempha komanso amene waufunitsitsa kwambiri wokondedwa anga omvera pitani ku Makka mukaone kuti kodi mala amenewa Allahu subhanahu wa ta'ala adawapanga bwanji malo opanda mmera malo amapiri malo otenda 50 degrees azungu kumachoka kwawo nkumango dutsamo kuona kuti palibe chabwino chomwanga pezepo pa situation ngati imeneyi wina nkudzayima pakati pa anthu kwauza kuti inni rasulullahi ilaikum ine ndi mtumiki wa Allah kwa inuyo ndikwapanga influence anthu ake ndikuyika maziko achipembedzo pakati pawo ndikumayenda anthu amene vadziko lonse la pansi kumafalitsa chipembedzo ndikufalitsa utenga wa chisilamu okondedwa anthu omvera anga omvera kudzichemerera pa maphunziro pa makhalidwe pa chuma sizimakweza dzina la munthu koma munthu agwire ntchito ndipo opposition imuchite judge wokondedwa anthu omvera chomwe tikunena ndichoti yesetsani mufufuzeni mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam ngati mungapeze wofanana naye tikufunsa kuti ndichiyani chomwe chimapangitsa kuti anthu omutsatira iyeyu kulolera kudana ndazi bale awo pomutsatira iyeyu sallallahu alaihi wasallam anthu kuzunzidwa kuti kaya mundizunza kaya simundizunza koma ineyo ameneyu ndimutsatirabe ndichiyani chomwe adaona anthu omwe sasilamu pa iye mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam kuti mpaka na akamupatse number 1 pankhani ya leadership wokondedwa anthu omvera tanduzeni kuti awa chifukwa choti sasilamu amayenera kunena zoyipa za iye akuti truth is a statement of fact talephera kupondereza dzina lake talephera kupeza woposa iye achinala ma Krishna ku India achina Mahatma Gandhi akuti there is no human being greater than Muhammad. Indeed there is not. Achina Alfonso Lamartine, mnyamata wa chifrench wokondedwa anthu omvera. Akuti ngati kukula kwa cholinga, kuchepa kwa resources, ndi kukula kwa zotsatira, ngati umene wowo uli muyezo, ngati muyezo ndi umenewu, wa utsogoleri kapena kuti kupambana kwa munthu, then who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad? Ndindani angataye nthawi yake kumafanizira anthu pa dziko la pansi ndi Muhammad. Ndikuti anthu omwe sala asilamu adaona chiyani mwa iyeyu kuti akamutchule Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti ndi the greatest man in the world at large. Amaona chiyani anthu amene wa mwa iyeyu sallallahu alaihi wasallam. Koma nkhani ndiyoti wa innaka la ala khuluqin adhim. Ndithudi iweyo uli pa makhalidwe apa mwamba kwambiri. Anali ndi makhalidwe otsogola kwambiri sallallahu alaihi wasallam. Kumuza mkazi wake Aisha yemwe ankachita nsanje ndi mama Khadija ngakhale kuti pa nthawi mama Khadija anali atamwalira nawonso tazimayi nsanje wokondedwa anthu omvera kumachita nsanje ndi omwe adamwalira omwe kale basi abwana athu sallallahu alaihi wasallam akumuza Aisha kuti dziwa iwe Aisha kuti mkazi amene ukumuchitira nsanje adakhulupirira mwayine nthawi yomwe anthu adandikanira adayima ndine pa nthawi yomwe ndidasowa oyima ndine pa ntchito ya dini adandipatsa chuma chake nthawi yomwe ndidafuna kwambiri chuma choti ndigwiritse ntchito pa dini kuonjezera apo adali mayi wana anga ndipo dziko lonse la pansi ndinalibe bwenzi koma iye akuti dziko lonse la pansi analibe bwenzi koma iye you big mama ndiye akubwera wina lero kumachita kompea big mama ndazima iye athu alerowa wokondedwa athu omvera subhanallah subhanallah ah wokondedwa anga omvera zinazi mudzipangano kha judge wokondedwa athu omvera koma ineyo ndiroleni kuti ndikusungitseni kaye mmanja mwaka Allah ndikusungitseni kaye mmanja mwaka Allah mene sika masokonekera inu kena kali konse kamene wasungitsidwa ndipo ndinene kuti assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd.
Programu hii tinali ndi Sheikh Omar Jafar Jawala.
Sami Allahu liman hamida,